da ampak mora sa ne diegi na sjelo kolono kolon ko o golo ti rev in da gorče ali piše da le redje i o ila ovaj hal in tudi meno gotov per partere nel mare per partere io penso da davanti in o halko ol fadidano kutubu asan se dati tigan o dati tigan an bad badia ma da tim ni'mu ilahi lak mahali ilahi abu hasan in taas kibadi weba eid injira ar ihara gawawta rew o galan eid i eid an fayda kibdeid kajaysi rew o lung isu kong isu koyoshi mahatka weba ortaq dagan an lahay kain gawawna ولانا قصر جميع نيرتان لكوي جميع نبقى بوشي بغوصة لكوي وانا خلال جميع إذا بكونا نمتوب جيجا بقووتي حتى هأروا لقد أغاليه ولا أنتو بكتوليه ما حد قاري أما يا أمودين إيه إيه دان كمهار نغي أما مقاق أخي وطاك تهوه ay kala mahad gaareen lagay afarta iyo koobkii qofood oo gudiga haystay xaqaban qaadiga oo lum suurta gelidii in aan tuus sheenaan workshopkii oo marka kulan hooleedku oo isku hoyteen oo isku falan qiyaasaan sidee dalkii jaana hor aan ku wadaan sidee dalkii kaan dhibaatada ka jira aan ka biyaan sidee yo galantaan aan ka dirigaan waana warbixintahay deerti shalay sida oo nidaamka la hayta oo ilbaxnimada ka jirta dadbalnimada ka jirta dowla isnimada ka jirta dowlanimada ka jirta isna dowladeena ammaan buutuhaasi kajeedaya yaada tabtala falaasdaa sidaala ka diira taase midnima iyo marna intiyaada awgowlaada ka jirta waldoode walda hube nabata ayagoo leeyay dad iska aqligoo meecaan iska ra'yigoo mee nabda sidoo aragtidoo leeyay laakiin aragtida ma in iska cadaaweysa meeloleen la jeeda laakiin markii la doodaa la doogaaw marna kinka dhugnay jeedada meel la jeeda intee u bartilmaamee kala jeeda intaa taasan dhugnay seelaka seede jidmaal lan mare waa iska salaama kool laakiin an dhugnay meelo lan jeeda meel lan jeeda way baa dalku seelan kuraaya soomaali go-aan a deerta dowlad federaal federaalka seelan dhise ismadiis intee ku kooyaas ismiis bay ku booyaasee in degaankii laka bilaabo gobolkii dhisanooda tian isbooya rilada dadka ka dhisamaas waa rilada dadka ka maqal rili ilaahayna maku jirta rili ilaahayna waa fadiyaa kalbigeen abeen isdumaa wewalasaan arrintun oo midnimaada ee dowla dhisowka ah siinka dhugnay si halganku u bilaabo iyo dareeroy waldalna siin ogu oo arabiyeganta sheega korna toosiin sheega waana kanan lagee ninkii oo falaaw lahaa inka nagada kore iyo lakooyo kore hoolun bilaawati dareeraas hoolun bilaawati dareeraas ilaa dowladii gobolaa dhisa qof alla qof kujira walaan la bilaabay iyo la dhicisooy iyo walaan dooma ma jiraan badan qof alla qofkii isleh oo haddii alla kii rooyan walaalna dareero leey dagaal xidhid laakiin walaalkaanu maka tabaabal jiidaan haddii isgarguurada u qaadaan hoosan dareera kola ku baasdaan walaalaan run iska leh xumaaga adigkii ey xumaaga adii leh aruursaneen wadadkaan aruursaneen dantaan ilaasaneen haddii abahay kii rooyan halhalan dareero doontun bat ninkii hira usuu dardiraa usuu hira markaas laakiin ra'yigaan iska galnay ama ani ad oo ra'yigaan shaduun haddana bunka isu duunay ambuulas la aqnay taasa talada ka jirta tanhiibta way buwaa hadda geega lami ad siiso isan hadda hoolun haysa meel fayli fod maynin dhano nay walaal la ka sugaa fadhow an xalay dhan iyo hamiin hore australiada ay gueeran jidda way fadhiyaan digidii mudhan iyo gob ay federaay iyo walaayo malaadi ay meelo joogaan aaludiin dhalin yara bilaan jooga safadiyan waxay igu yareeyaan iyo idiin walaa umbal noo dijiyo walmahadeyjo kataal walmahadeyjo dadkii ameelaa jalbaysa in kurus intala sugo isaga sii sugoya marka min fadlikum midnimaad hal ilaaliyo midnimaad isku tuumid hal ilaaliyo raadii walow iyo tan asaase iyo tan asaase iyo kabiil ibulo ma ehtiyo ma'a soomaali ah isku tuumidaa si jirto ummadkii meel iyo roog ka tagtiyo dalanta haano dhibaata iskin meel oo dharaalayday oo foorfinadii ku noolay arag oo itan bersho barafa jiroy banaanka saa ku noolay dagoo badana meel noo kaka mudayt allahi alxamdu lahu maala noo dhibatay lamaa berdiya faatixada oo faray intahay iyo janaadi kuwaraa kunajeeso kunasidnaa marka doogay wintaasiga koobe walaal la siin sugooya meeli isweydiinta way buwaa mayla ka sugooya shirku shirku mayla ka sugooye gabawtii iyo gabawtii iyo gabdhoogaan iyo barbaar iyo culamaad iyo gargara iska jirjiraan kullugaa walaalna sugooya way buwaaha dere iyo dere damba intay ijeedna may suubiyoyna barnaamij un ku howlgalaana meeli may ku howlgalaana meelo meeli sugooya hukuumada dhowda isaga la siin kafanay go-aanka deerta dere laka bilaabo saasa lan dareere huulasa la qabade bilhibanay huulasa la qabade bilhibta kaasa qabadaan bilhibta intaasa la qabade walaa una falaaxa siinka baxaan ka xaasho tan si la falaal dadka kala xisaabtantaa ama la siin kala xisaabtamo iyadoo laakiin haddii day lakooyo la doodo ana sidaa areer saa aree saa aree haddii hata wal oo miil oo yaani goobi oo miil si sheegay waldaama male inta shiruu wayna isku kooyay dan wayna isku kooyay ujeeda wayna isku kooyay mira ha ka baxaano laka howlgala walaa ra'iga laka howlgalayo ana ii kala xisaabtamaaso adakii kala xisaabtama oo islaanta anjeerada duwaas ii kala xisaabtama lahayd intaaka noqon la qade min fadlikum maskabtiin shiila in isku waa ilaahay ku ofsada dowladeenisa mayla sugeeka annaga way walaal la siin sugo intaas ka baad waylan baaxayaa ra'igii haddana ay wadeen ay antiibaanay ka amaanayaane saaraan culeyskan oo hoolon in dareeri iyadana markii la biyo gobowti ruugan haltalabay hal warsooy hal talabay muddo hal biyooy hal dhisooy walaagi arteen ama araadi isan xasiinka badka maskatiya kabaad hal arooriyoy taasin arooriya suursadaa afarta iyo koo qof walaa geeraleyta magacaada miraahan waa dhali oolio geeka intaa ka dhamaa hadda waydan baahanaa ay sii wadee walaa isan go-aanka deerte ay sii wadee dadka oo wadaawa iyo go-aankii laka deeri fulistii adeegkii isan dadkiisan adima siinagada lahaayeen ay adima siinagada hata haddii aan hata hal biyo adan kii geera amala nii diyaas iyadaana baa ballan siinka kaali guddo kooban oo isan dhan xasho araasan ani hasiin magacaawe hasiin fulisi hasiin dire walaahi koo isiban dareeriya isiin fuliya insha allah anoo dabootana talada dhanna taladi hasiin biya insha allah marka saasa isku ogna yaraa wal hool badanyo lubaaweyn are ismu moogi maayi fulis mooga laare masiin moogi laakiin hool badan ahay sharay masiin kooya fadaaya geeg koorkoo fasaxa qaadaya yaa ataaka deed masiin moogi walaahi hool ah hal wadooy hadday bal in sheegay in hoolin weli kastoya godoob ato maadaama godoob ato hoolo iyo dabiice malka tabako saas daraadiya wey baa ogolaanay in beriyatoon lasiin ka darnusko maalin iskoytaano walaagi aragtay oo miraagi isan dalideen tan is akhridaa yaalan baahay beriyatoon ka dhaqsada intaasaha ku koobe ooraan lahaada oo aan degdeg aan hasiin ka daayi oo haddana dadina siin ka tagooy wey baa ebhay ka rajeyana in tawfiiq ilaahayna waafaji cadaawo ilaahayna waa qabalo umudunga ilaahay ebhay galbisha xanis dumo ujeedada oo maslaxaadana ka jirta ebhaygii la og